Podcast.
Nilichunga ngombe haya, niliosha vyombo sawa. Neno moja najua, nimekuwa straw boy. Mengine yamebaki story, yamekuwa hadithi. Mungu kanikumbuka, nimekuwa straw boy.
Aibu, fedheha, dharau vimekoma.
Straw boy, straw boy. Champion,
star boy.
I am a champion,
star boy.
Champion,
star boy.
Champion,
star boy.
Champion,
star boy.
I am a champion,
star boy.
Champion,
star boy.
Nakumbuka maisha yale na tabu zile. Nilopata zamani zimekuwa historia. Jamani, Mungu si asumani wala siyo nyani. Akisema tatenda lazima tatenda, hakuna takaye. Starboy, Starboy, niliyekuwa houseboy nimekuwa Starboy. Starboy, Starboy, niliyekuwa houseboy nimekuwa star boy.
Mwanangu neno sikia, baraka amani pokea. Mungu amekuchagua, umekuwa star boy. Sijali dunia ikiongea, adui wakikununia. Nenda malango shambulia, umekuwa star boy. Wewe ni star boy, wewe ni star boy. Star boy, umekuwa star boy. Yelele,
star boy. Hello,
star boy.
Yelele,
star boy. Imekuwa star boy.
Oh, oh, oh.
Star boy.
Hey,
star boy.
Hello, hello.
Star boy.
Star boy.
Imekuwa star boy.
Star boy.
Hello,
hello, hello.